kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bitootessa 18 bara 2014 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan keessummeessituun keessanarraa antu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan kaleessa halkan waareedhaa booda hidhattoonni Al-Shabaabitti shakkaman Somaaliyaa keessatti haleellaa geggeessuudhaan yoo xiqqaate namoota 11 ajjeessan jedhamee jira. Matoota odoo qabnu keessaa tokko.
Galatoomiin ammoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj W. Bush daawwannaaf Finfinnee seenaniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Raashaan kadilbata darbe rifrendamiidhaan Yukireenitti adda ba'uuf sagalee kennite Kiriimiyaa qaama Raashaa gochuun simachuu ishee labsite oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya amma guutummaa oduuf namu.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj W. Bush daawwannaa hojiitiif kaleessa galgala Itoophiyaa seenanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii kun kaleessannaa Finfinnee galanitti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Tewoodiroos Adaanoomiif Itoophiyaatti dippiloomaatonni embaasii Yuunaayitid Isteetsi dirree xayyaaraa booletti argamuudhaan simannaa godhaniif jiru. Ijaarsa daandiiwwaniif kan oolfamu waliigalteen liqii birrii Itoophiyaa biliyoona 6 qabxii 2 irra baankii addunyaaf mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteessamee jira. Sagantaan damee misoomaa daandiiwwanii Itoophiyaa eega karoorfame akka Itoophiyaatti bara 1997 irraa eegalee agammaatti gara birrii biliyoona 34 Itoophiyaaf kennuusaa dubbata baankiin addunyaa. Gabaasaa Iskindir Fireew soraatu dhiyeessa.
Baankiin addunyaa bara 1990 keessa jalqabdeetiin akkanuma hojii karaa Itoophiyaa qarqaaruu fi horii liqeessiti. Kaan ammoo kennite horii hedduu kenna baate. Akka daayirektorii baankii addunyaa damee Itoophiyaa Guwaangjiin Finfinneetti jedhetti yoo sagantaan hojii karaa Itoophiyaa bara 1997 keessa jalqabelle qoodii baankiin addunyaa hojii sana keessa qabdu akka malee guddaa. Eegi bara sunii asitti baankiin addunyaa akkanuma karaa kanaa fi qarshii biliyoona 34 maqaa akka akkaatiin Itoophiyaa kennite. Waliigalteen Itoophiyaa horii kennuuf ardii irra gahan ta'an gama Itoophiyaatiin ministeerri deemsa maallaqaa fi dinagdee Itoophiyaa obbo Ahmed Sheeditti mallatteessa. Horii kana karaa kamiin hojjetanii jennaan.
በቀጣይ 5 አመት የነቀምት ቡሬ የመንገር ፕሮጀክቲን ወደ ትልቅ አስፋልት ደረጃ የማሳደግ ስራ
አከንጀል ገን ሸናን ዱፋቲ ሁጂ ኸራ ቡሬ ነቀምቴ አስፋልቲት ኦል ጉዲሱፍ ኦካኑስ ኦል ሲሱፍ ወጀን ሁጂ ኸራ ጉጉርዳ ወጀቹፍል ከጫጫጨበለ መምዳሱፉም ንቀባን ሁጂ ኸራ ጉጉርዳ ሐርከ ጉዳን ሞቱማት ወጀታቱለ ሁጂ ፕሮጀክት ጉጉርዶ ቀርቃርስ ቢያ ሐሪያት የነተርገነቲን ወሊኖ ጀን ወሊገልቴ ንርዳቱንልኔ ቆድ ሁጂኑ ወሊኖ ጀን ኸሳ ቀምንቶኮጀድ አክጀችት ጋፈተማ ኸና Itoophiyaaf baankeen addunyaa hojii karaa ganna 4 waliin hojjechuu fi ganna 4tti waliin hojjechuu fi qarqaarsa doolaara biliyoon 4 caalu walii mallatteessan. Itoophiyaan biyyi qarqaarsa baankii addunyaa argattu Afrikaa keessaa tokkeessoo maan jennaan akka jecha obbo Ahmedetti hojii isiitti qulqullinnaan akkan hojjataa fakkaan. Tana malellee Itoophiyaaf baankeen addunyaa akka jecha obbo Ahmedetti karoora hojii guddaa waliin qaban hojii karaa amma qarqaarsa itti argatanii kana buree naqamtee jechuu naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa walitti fida achumaan Suudaanitti nam dabarsa.
Kaleessa halkan weeraraa hidhattoonni finxaaleeyyii islaamaa giddugalaa Somaaliyaa keessatti geggeessaniin loltoota mootummaaf humnoota gamtaa Afrikaarraa 11 ajjeesamanii kabiroo 18 madaa'uun himamee jira. Aangawoonni Somaaliyaa haleella magaalaa waraana biyyoolessaa Somaaliyaaf humna misoomiin dhiyeenya dhuunfatamte buloo burdee keessatti geggeessame kanaaf gurmuu Al-Shabaab balaaleffataa jiran. Dubbiimaan amisoom koloneel Alii Amud raadiyoo sagalee Ameerikaaf kutaa afaan Somaaliyaatiif akka ibsanitti namni konkolaataa oofee ture tokko alkan waariidhaa booda gara sa'a 2 walakkaatti ulaa sakattaa hoteelichaa bira darbee qajeele. Agartee humnoonni amisoom itti dhukaasanii dhaabuu yaalan dhaabachuu dide. Yeroo nuti loltoota keenya walitti qabannetti dhukaan keessa isaammoo futta'ee jedha dubbii himaan amisoom kun. Kan yeroo sanatti hoteelicha keessa turan bulchaan kutaa hiraan Abdii Faraa Lagagno, VOA, Kutafan, Somali Tifa Kapsaniti, Namota Jesaman Kesa, Shan, Loltota Somale, Shan Kabranimu, Loltota Djibouti, Akumna Misomiti Boban Toudu Batanijru. Hida Total Shabab Kesa Saddet, Alila Sana Kesa Tajesamu Akamanan Kadubatan, Lagagnon, Refisani, Battaluma ida tota al shababin fudata mejira nijiru. Bulchan Iran Durani Yusuf Ahmed mo loltoni motummaf kanamisom ida tota al shabab halella sana demsizan kabachusani dubata nijiru. Warani Somalia fumno namisom kamisa torbandabre magala bulaburde al shababar kabafatani kabatan. Komokdishorra gara kabat kilometra ibalamarrat argamtu magalam bulaburde ar bakka garen al shabab Esi sarargatuf lolton nisat ibaidun kesa kubatani turanjera mejira. Humnoni Somalia af amisom, humna al-shabab nan nolennit unfate ture kesa basur af dula hara jel kabunsani niyadatama. Karagajirta Radio Sagale Amerika, Sagantafan Romoti. Polison ni Kenya ukato tahle laf kope faman arkatik abanne kanneni tinjer anna motala mahida nijiru. Shakamtoni lamen kanit amanarra magala Mombasa kesat yotaw bombile manat tojjetaman lamaf telefona mobaili silatin bombile sanat osudaf turanin arkatik abadne jerejira polisin. Shakamtoni sun esat akalela sanage gesuf turangaru hindubbanne polison nagammati. Shakamtoni lamen dalata Somali taun sanis bekamejira. Hogganaan polisii Mombasa madduu Reuters if ibsa kennaniin namoonni lameen garee finxaalessa Islaamaa al-Shabaabitti akka hidhata qabanitti shakkamaa jedhanii dubbachuun isaaniis dhagahamee jira. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putiniif aangawoonni Kirimiyaa kutattii dugdee Black Sea yookaan galaana gurraachaa sana qaama biyya Raashiyaa taasisuudhaaf arra waliigaltee mallatteessan. Waliigalteen irra Pireezidaanti Putiniif aangawoota mootummaa naannoo Kirimiyaa gidduutti mallatteessamu kun eega kutattiin filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifirendamii geggeessite guyyaa lamaa booda ta'uusaati. Yuunaayitid Isteetsi dabalee biyyoonni addunyaa gama dhihaa garuu gochaa Raashiyaa kana balaaleffataa jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Hoogganaan garee mormitootaa kan Maaleeziyaa Anwar Ibrahim xayyaara daandii qilleensaa biyyattii lakkoofsa baladii 370 bakka buuteensaa dhabametti akka hidhata qaban kan dubbatame yaalii abdii murannaati jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Gabaasaaleen dhiyeenya ba'an hedduun isaanii balallisiisaan xayyaarichaa bakka buuteensaa dhabame Zaahiree Ahmed Shah miseensa cimaa garee mormituu paartii haqa uummataa jedhamuuti jechuudhaan dubbataa turan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
ሚስተር ፑቲን በቴሌቪዥን ለህዝብ ባደረጉት ንግግር ክራይሚያ
geefatoota keenya rakkoo teeknikaa uumameef dhiifama siin gaafannaa amma muuziqaa isin affeerra. Lemani, Lemani, Situ a
sila amin kaya sila sinadi sani jolle ananu me kumbano jolle ananu me kumbano sani amin kaya sila amin kaya sila sinadi sani sila mama simudane bare dina kantela lani Simudani Bariti na kanti lalani lalani Kuvani kani
Muhammad Sheikha walle saf heddu galate fanna kutab ye ukraine katurte crimean qamarasha ta ushe rashan labsite jirti angon ukraine if biyotin droman kanenji torba jedaman dabalate hawasi addunya rashan seran ala odulatti garba guracha qabatte jechun balale fatan akka gabasa steve herman ukraine rairget Motumman Chomsa Ukraine kan Kiev kesa abdi kutannadan President Russia Vladimir Putin harra Moscow wali galte konya Ukraine katate Crimea Russia takamakamtu gud mallatte susani ilala jira kun kad agame President Ukraine Viktor Yanukovych humnotin sani irirto tomormia ajjesan gabas jedu agame ergasan magala gal motumma biyetti esani yerobati tokkin gutin kesatti
чтобы понять почему был сделан именно такой выбор достаточно знать
мистер путин парлама биесани фасад агесисани фи афан раша в украине телевизион рат дербен сена кримия бекун гаада жечудан рашан кримия в кримианмо раша в малжечу аккатай хубачун ниданда амажедан хоганон киев каннен мистер янкиовичин баккабон mirga gosota lammi won rasha kanen crimea kesat itan jechunis mr putin balale fataniru ittifufu danis referendum crimea kan bitote sakud ajaa hala demokratowa seera sadarka addunya ege gege fameje daniru ummatich ibarar kisagaltami ja rasha tema kamuf murte fate lakopsi kunmo amansi sada jedan mr putin Kyuvin amma yumma rasha tararate jirti jechudan Russia of Ukraine gara fula duratti walta insasani ittifufu jedin abdadda jedan. Mumich ministera Ukraine Arseniy Yatsenyuk akka jedanit humnootin adda Russia jeekumsa biyyatti gama baha keessatti uumame qindeessusaaniif ragaa qabatamaatu jira jedhu. Mumich ministericha akka jedanit kanneen jeeqama uuman to'annaa jala oolaniiru kanneen waraana tuttuqatan akkasiif Ukraine keessa iddoon hin jiruufi jedhan. Lammiwon Ukraine hagitok radio sagale America fakkaib sanit mati wonsani kannen magala galmamotumma ke sejratan ille tari yomu dammijru hammate gara waranat gesate yaddo jedun nyataf dawa akasumas bishan walittiku fatajru gamabran mo itana president in United States Joe Biden mumicha ministera Poland Donald Tusk walin tawdan ሚስተር ፑቲን ሃለ ክሪሚያ እትቀበን ይጅረን ሴረ ከጨብሱዳ ጀደን ሚስተር ባይደን ራሻን ደቺነ መሳሙ መለው ሂከ ከብሮ ሂንቀባን ነሰነ ኢላልጅሱዳን ፈልሚ አዳዳ ዴሳቱርቴ ጀደን ባይደን አዱኛን ገሩ ተርካንፊ ራሻን ፍረጥተ ከነ ኢላሉዳን መለወሊን አሜ ከንተርካንፊ ሰነ ቦድጅሩ ፍረጥተ መድአብሲ ሴጅራ ጀደኒሩ አከከቺስ ሄዱ ቦድ ዋሽንግተን ኢፍ ብራሰልስ ከሌሰ ሰገሌ ከኑ ክሪሚያ ከሳ ደገሩሳኒን አንገው ተራሻር ኡጉረካኒ ጅራን አንገውን ክሪሚያ ከጀደንት በኢን ሰገሌ ጥምራ ከነሜ አከሙልሱት ዲበራ ሀርክ ሰገልተሚ ቶርባ ዩክሬን ራ ወለቦሙ ፍለተን አንገውን ዋይት ሃውስ ቱ ተኡዱ ፍብሰከነን ንገሩ ወይተሳን መጋላሌ ሰገሌን እትከነሜ ጋአንት ወረቃን ፍለኖ ሪፍረንደሚሱን ዱርሴ ከመለተይ ፈሚቱሬ ጀደኒሩ አገፈቱ ተከኛ ሮቢ የሮማረከት ያቱ ድሪ ዲሞክራሲ ቦር ዳገሁ እንደገቲና ካንብሪቴን ማጋላ ማንቸስተር ኬሰት ዱዋን ቦቆታን ሃዩን ሴናፍ ገዳ ኦሮሞ ቆራቹን በከማን ዶክተር ፖል ባክስተር ስርኒ አዋልቸሳኒ ሐራውተ ሜጅራ ዶክተር ሪበረት ኢራ ካሴ ጅሬኝ ኦሮሞ ኬሳ ቆደ ቀባቻ ቱራንኩን ሴና ኦሮሞ ባይ የበረይሱን አዱኛት ይፈታሲ ሰኔሩ ሂሪዮኒ ዶክተር ፖል ወሪን ሆጀተን ኦሮሞን ነመጀባ አቤ ታቱሌ ሆጂን ሳኒ በሮሞ በራን ጅራታ ጀደን ከነረት ከሶራን ቅንዴሰት ታደበር
ዶክተር ፖል ትሬቨር ዊሊያም ባክስተር ዮገባብ ሰኔ ያመኒ ዶክተር ፖል ባክስተር ጀደን ጃራ ሄዱ ገዳባ ሄዱ ከሰቲ ነማ ሴና ፊ አዳ ኦሮሞ አዱኛ በርሲ ሰባይ ነሚ ሄዱን ዶክተር ፖል ኢኒ ጃል ኦሮሞ ጉዳ ጀለ ፋርስ በርኩም ተኮፍ ድብ ሰገሊ ፍሽን ተማ ከሰ ዋን ኦሮሞ ሄዱ በርሲን ጀል ቀብ ዶክተር ነሚ ኩነኒ በርኩም ለማ በርኩም ተኮፍ ድብ ሰገሊ ዲደሚ ሸኒ ገነ ሰዴ ተሚ ሰገሊ ቲንዱረቲ እንግሊዝ ደለት ቢዩም ስንት ዩኒቨርሲቲ በካም ቱ ካምብሪጅ በርኖታ አንትሮፖሎጂ በራቴቴኒ በርኖቱም ካናኒ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዶክተር ኢታይ በርኖታ በሮቱማ ኩም ተኮፍ ድብ ሰገሊ ፍሸንተማ ከሳ አዳፍ ጋዳ ኦሮሞ በራጩ ወከኛ ኢትዮጵያ ከጀል ኤግሱነ ሴቲ አከኖሞ ዋን ኦሮሞ ኪታባ ፊ ቆሮኖን በረሳ አዱኛትም ወሮሳ የያብ ከሰለ ይቶክ ያርስኩነኒ አባጆለቲ ፊ ነማካኩል ያርግ ገነ ሰደተሚ ሰገሊ ሶትል ቡዳብ አርላፉማ ዳሎቲሳ ማንቸስተር ተዋለን ዶክተር ፖል ነማ ኦሮሞ ገላት ጉደራ ቀቡጀዳ አዩቲ ኦሮሞ ንዱዱብፍ አጊቶኮ ወሊኖጀት አጊካናሞ ነማ ጃሎሊታይቲን ዋን ዱወሊኖጀት ዶክተር መሐመድ ሐሰን አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ቴቹ ዩኒቨርሲቲ አትላንታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ትበርሲስ ነምሴና በርሲስ ዶክተር ገመቹ መገርሳ ፍንፍነ ጅራታ ነምዱራን ሴናፊ አዳ ኦሮሞ በርሲስ ጀሪ ለማኑ አርዳፊ ዶክተር ገመቹን ጀልቀምነቲኒ ዶክተር መሐመድ ሞቶርባን ዴብን ዶክተር ገመቹኒ ዶክተር ፓውሊ ኤሰቲፊ ማንዋሊን ሁጀተኒ ጀዴቲን ሬፉ ፍንፍነት ጋፈን
አን ፖል ባክስተሪን ከምበኩ ዱራ ዋን ኢንዋን ኦሮሞ ከተቡራ ከኤትን በኬ ወራና አዱኛ ቦዳ ከን ኦሮሞ ቆራቴ ኢን ዱራ ፖል ባክስተሪ ኦጋሰና ኢትዮጵያ ዱፌ ቆራቹ ዳፍ በርባዴ kara Ethiopia dufu wanin dandahini fiti kara Kenya dake borana Kenya ke sejiran korate isan retwa e gada sistemi borana kadura thesis kore Paul Baxteri e gasa na korate boda mo baru 1960 ke sammo RC ke sa baka kofaleje da motoko tahe mita ummata arsira warri settler colonizer sin mita isan rangahan waraka da an acknowledge to problem of Ethiopia da oromo kajedu sana ke setti isabarese ega haile sillase mbu boda selakon oromo rakko biya kanata usa adunyan kubakabachu kabajede problems of the Oromo the unacknowledged the problem of the Oromo ko Oromo kan adunyanin bekin nama adunyat mulise tahusatin beka Paul Baxter Lambert Bartels yojin ba ye walidiyatani da dawali yojin hojjetu turani animo Lambert Barter Fiojin Oromo Religion Kajedu Sano Gan Hujeta Ture Kara Barter Suol Barane Ega Kara Barter Suol Barane Bode Aniwaga Jaha Ogan Bia Kenya Nairobi Ture Paul Baxteri Walini Wali Katabna Wan Ada Oromo Kanarati Innis Nagargara Ture Anis Wanan Korano Dan Arge Undumayu isa jim Maria Tan Ture Paul Baxter Fira Oromon Kabdu Keisa Nama Toko Nama Jaba Nama Oromo Duwa Oton Taim Sanyi Nama Mita Muhunduma Fiyu Malif Mita Majed Eje Tu Tahu Sambek
Dan Sayu Bara Warana Dunya Lammeso Jalaka Betini Nama Wan Oromo Hujja Chaba Eje Te Doktor Wannu Guddone Ni Rabba Reis Malfa Fakena Fuan Gada Makarofne Oromo Jechu Yu Manje Anini Yuhan Gada Jechu Yu Yu Adunya Tim Mal Jede Adunya Tim Oromo Mane Jede Adunya Tim
Wan Oromo Yodu Bat Wan Gari Ak Isani Biyakana Keisati Gabruma Ukanfa Manijran Katabayo Gabaye Ni Katabe Wan Heddu Wan Harada Yeroga Babdu Kanatila Koineke Sabanu Miti Artikeli Ni Gurgudan Sadi Kanambeku Kanin Dura The Oromo, the unacknowledged problem of Ethiopia, the economic core, Rakko Oromo case Sajiru, a committee, Ukamfame, Kanijiru, Kaninitini, Dreba Seda, Lamafani Mo, Yoga, Kijiban, Oromo is greater Ethiopia, Kanaka Sajira, the new one Kijiba, or Rakalevin Fakatabani. Yes, and more in the Namichi Black Heresy at Amotoko for Senge Torix in Ethiopia. Article Jedotoko Katabani, one Niger Rikun Greater Ethiopia, and Kataban Kijibata Usa, Kan Isani Tini, Dereba Sani, Oromona Tani, Kijibakanani, Adunyan one, Oromo him baking a good wood of one. Kam got a topko Paul Baxteri Sadeson Oromo Studies Wani Jedamu Ethiopian Studies Sati Akani Imbekamne Aka Irating Koramne Aka Oromo Ke Sati Koda Him Fudatamne the role and place of the Oromo in Ethiopian Studies Yade Ethiopian study history sati jafa in mit abate kabe one oromon akamiti akka oromon akanike sati himulan negodani akka organize conference organize godu rattis akka paperi esu rattis oromon akka kodan kaban kun sadan kara siyasatin oromon akamita kanibiya kanake sati mid amukanin mitin agar siseo tau adan oromo tif gadan oromo democratic tahusa kanarra oromo duwa foton tain ad dunyani suwan irra baratuka akakabu kandura mudlisesi mo 1954 European calendar itinami dura researchi akana hojete Paul Baxter kanam bekama Paul Baxter nama daralafessa nama gari nama mitajibu oromo korachu dan kambe kameta usatin beka sinjada
ma man rabaran wan ni barresira wonne ni barrese dun jira chufa dandeti
wa e gada wonne ni mudlese gadan democratic tradition ta usa tikanin ni mudlese waito uhum direct ga Baxteri wajin namni wali gala jechu miti anis wani nijadu toko da correcti wanya ni iti ni wali ngale jirachu dandaa hata umale oromon wanini hoji Baxteri rabaratu wae gada wae ada wae uge fata oromo wani wae kinshipi is kinship system gadafi ada oromo ke sabdiro li nikabu waye kallu waa'ee hayyuu, waa'ee wayyuu, wanni pool hin katabin hin jiru waan hedduudha katabee kana jennee har'aa geessisuudhaaf hin dandeenyuun jedha.
Kitaabni nama barreessu kan waan nama barreessi hedduu eessatti argatanii namni dubbisuu fedhu fakkeenyaaf laabireerii hedduu jiraachuuf danda'a eessa dubbisuu danda'an?
Pool kitaabi tokko kan inni editi godhe Age and Generation in East African Societies kan jedhu maal Google search godhanii isa arguu danda'u sanarraa kan hafe hedduun waan inni barreesse artikilsiin kun proceedingii keessattis Journal of African Studies ifaa keessatti iddoo baay'eetti publishedii ta'eera. Maquma isaatiin maquma pool PPW Baxter jedhanii yoo web search godhan waan baay'eetu irraa argamuu danda'an jedha.
Namni kun eegee barkuma tokko 1954 gannagamiin jechuu gan hedduun duratti gannagasiin duratti biyyi dhufeetiin waan gadaa baratu waan Oromoon keessa jirtu waan namni Oromaa tokko kan dhufe barate dhaloota maatii taanaan nama ofii of barachuu fedhuuf maal fakkaata nama of baratuun waan ofii barjabeeffatuun ergaa akkam qabdu kaan maan dura baratan?
Dhuguma jiraateera barrisaas dheeraadha. Karaa dhumaan dhufte du'u isaa ammoo Oromoo hundumaaf iyyuu akka fira jabaa tokko dhabuu keenya Oromoon hundumtuu quba qabaatee ijoollee isaatiif warra isaa inni dhiisee biraa deeme kanaa Waaqayyo akka jabeessuu fi karaa danda'ameenii adireesii isaa warri beekanii kaardiis erguudhaanii warra isaatiif Oromoon hundumtuuyyuu waa kaardii dhumallee yoo ta'e yoo ergee gaarii na fakkaata. Jagna Oromoo tokkotti akkuma nama jabaa Oromoon fira qabu tokkotti selebireetidii tahuu qabaa. Akka kanaan dura nama akka Alii Birraafaa selebireetii goone Pool Baxterinis guyyaan nuyi selebireeti goonu jiraachuuti irra jiraan jedha. Isa duwwaa otoo hin ta'in Oromoon fira baay'ee horateera. Namni akka qabbanne, namni akka Pool Baxter, namni akka Lambert Bartels fi kan fakkaatan kun hundumti isaanii guyyaan nuyi isaan kabaju jiraatanis jiraachuu baatanis guyyaan isaan itti kabajaman jira yoo jiraate gaariidhaan jedha.
Dooktara Gammachuu galateeffannaa dhaloota ammaa Dooktar Pool irraa maal barata? Namni Pool waliin UK'tti barate kaseena Oromoollee waliin barreessu Dooktar Mohaammed Hassan immoo maan jedhu turban dhufi dachaana qophiin tiitaa irraa tanuma ansoora alaa keetii kamtii jenna gammadu.
Dhaggeeffattoota keenya yaadisin biraan nu dhaqqabu cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessuuf bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukii keenya irrattis yaada keessan hirmaachuu dandeessan. Telefoonni keenya tola 2255942 ekstenshinii 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9320 9485 9755 9860 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.